dhisay magaalada ka dhuftan wixii buku jaleexo maalintaad baxaysay magaalada ka dhuftan wixii buku jaleexo mikalaayo maki ku raaci kalaayo maki ku raaci intaadiga ag maqantay masaxdo habeenki waan soo mikahaya intaadiga ag maqantay masaxdo habeenki waan soo mirkahaya meelando weynba iga muuqanaysaa meelando weynba iga muuqanaysaa yalmadiyahaanine marwadan jeclaaye kala marmi bayne maru nabad ku soo noqo meelando weynba iga muuqanaysaa meelando weynba iga muuqanaysaa yaan mariyahaanine marwadan jeclaaye kala marmi bayne maru nabad ku soo noqo tale qolka loogu yeere maqla soo inkanaya magaaga inantale marka loogu yeere maqla soo inkanaya mutade gufadana muqagu dheera tade ku padana mukagu derai intaadiga ag maqantay masahdu habeenki waan soo mirkahaya intaadiga ag maqantay masahdu habeenki waan soo mirkahaya waqtiguna habeenadan ilaasi badooba waqtiguna habeenadan ilaasi badooba yaanan madiyahaanine marwadan jeclaay kala marmi bayne maru nabad ku soo waqtiguna habeenadan ilaasi badooba waqtiguna habeenadan ilaasi badooba yaanan madiyahaanine marwadan jeclaay kala marmi bayne maru nabad ku soo Marunabat kuso noho Marunabat kuso noho